الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تقوم يوني بروغرام يفي يوكو نكولي ببوزو روضة إسلام ميديا ببوزي بوا بغاندا بفي abayitira ku mikutu gyaffe egy'enjawulo omuli ogwa Facebook saako ne WhatsApp insha Allah, era nga siri nzekka wabula ndi ne Sheikh Abbas Ssenkuba insha Allah, kababuuzeeko tuwolekere ebibuuzo eby'olunaku olwaleero.
Inna alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu a'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina إنه من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. صلوات الله وسلامه على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد أبولي زبا روضة إسلام ميديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هاسي كتاني سينم غاندا وفايت وإلياس أبو زانتي بغامبوشي byasomera mu kaseera awo nga imaamu atuddemu wakati ndowooza mu khutuba. Gambo ki byasoma?
Lam yarid,
nga atudde wakati awo.
Hadithan sahihi ala zikiri baina alkhutubatain. Tewaliwo bujulizi obwogera ku zikiri yonna wakati waki wa khutuba
ebbiri.
Waki kitetwabula banga bujulizi butufu kuva ku nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abamu kuba wali mbalaba nti twogererawo zikiri egante Allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dhari wa barik li fi rizqi. Olwo ekigambo ba khatibu kibatera okuyitiriza nga kigamba nti aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwa albarru alkarim wa innahu huwa tawwabu rahim. Kigambo ekyo olw'okubanga kirimu okusaba Allah atusonyiwe, yensonga lwaki omuntu yali badde asabirawo Allah abeere ng'amukola ki, amusonyiwa. Sobola okusabirawo ekigambo ekitegeeza okusonyiwa nga kuva eri Allah tabaraka wa taala. Oba astaghfirullah, oba subhanaka allahumma wabihamdik allahumma ighfirli, ekigambo ekifaanana bwe kityo. Abamu kuba wali mbalaba ekyo. Ala kulli, tewali zikiri nabbi gye yatuwa nti yo gye twogererawa awo. Wallahu taala alam.
Era abuuza n'agamba nti yatteeka okuminisa nga khatibu asomeddwa?
Si tteeka, bal baadu lulama yarawuna annahu laysat min assunna au laysa min assunna. Abamu kuba wali mbalaba nti si kya sunna okuminisa, nga bagamba nti okuminisa okwo lam yarid walam yunqal an sahaba, tekyalabwako ku basahaba kuba bebaalinga batudde wansi wumbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ekituufu twalikoze tutya? Ekituufu kwe kubeera ng'omuntu asirika n'aminisiriza mulimu ki munda mpola mpola bwatyo, amin, so si kujja maloboozi. Kye kimu ne kutuuka ku aya ega nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayuha allazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Omuntu okubeera nga awamukanga nti allahumma salli wa sallimu wa barik alayhi mathalan, ngoli aga nti inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi nawe wamuka hadha laysat min assunna, sikyamu sunna, tekyalabwanga nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basahaba bakikola. Nabwe kityo okuddamu eri nnyo allahumma salli wa sallim alayhi era nakyo tekiriiko bujulizi nti basahaba we batyo bakolanga. So abakikola bwo yagadde okusaalira ku nabbi musaalire mu kimpowoze, so saate kukyakalanya wabanga nabbi yaziyiza basahaba kwolesa maloboozi gaabwe nnyo nga basaala. Ate okusaala kumanyikiddwa naye ng'olaba munna asaala naawe osaala ate n'obeera ng'oyolesa amaloboozi go ne gabeera ga okukyankalanya bano, ate mu khutuba kyali badde mimbabe awula okukuuma obuki kubanga n'okukwata obukwasa akasubi nga imaamu n'okatakula. Nabbi yagaa nti fakad laga, oba okozeki, oba ozanyi, ati watya ate ayisizzaamu amaloboozi eddoboozi libeere lyawa lya wansi. Wallahu taala alam.
Omuganda waffe owokubyabuuzi mukyala agamba singa akuwa omwami we omusajja yamuwasala n'amukoowa n'asalawo amuddiza amahale ge Kiyama amahale go ge wampa gago
nga kuwadde
nga kuwadde na ye omusajja nga ye tanna yagala kubera nga baukana omukyalo nabuuza bwagamuwa olw'empaka namugagago alamulwa atya
omuntu bwabeerako ne mukyala oba omusajja n'abeera nani omusajja n'abeera ne mukyala oba omukyala n'abeera ne bbaawe nga mutuufu waliwo ensonga gyawange esawundinga kukukoowa omusajja oyo oba okukoowa omukyala ono ne tugende wa kaadhi nga ddala ensonga nkulu erimu eggumba teriiyo nsonga etugaana kukola ki kwawukana era ono bw'omuta oba bw'omweyambulula n'agaana amateeka gagamba ntugende wa kaadhi akitegeere lulango nti munnange munnange obufumbo bwaffe bukola ki bukoma wano lwaki nti mu busiraamu mulimu omulyango omunene omulyango baguyita attalaq ogukutaba ki ate ku saidi y'abakyala waliwo kye bayita alkhulu omusajja bw'abanga mutuufu naye akola ebitasanyusa mukyala mu mbeera efaanana bwetyo oluvannyuma lw'okugumiikiriza ebbanga eddene omukyala akkirizibwa okweyambula ani okweyambula bbaawe kasita abeera n'ensonga ezimanyikiddwa teriiyo gwe baakusibako nti olina kubeera naye ebbanga mu bulungi ne mu bubi yadde ng'akukosa alina kubanga mu butuufu byakola tebituuka ku mbeera yakubeera nga bikosa omukyala oba omukyala byakola nga tebiri mu mbeera yakukosa muki yakukosa mukyala musajja wallahu ta'ala alam
amahale gano olyagagaanye
amahale bwagagaana bagateekewo wakaadhi gabeerewo ajja kwejjusa gyagakime gabeerewo oba asigaze agasigaze kaadhi kasita abawandiikirira nti obufumbo tubukoze ki era amateeka gagamba bwagaana okukikola mu mbeera eyo kaadhi abawandiikira kye bayita fisk okubeera nga endagaano y'obufumbo agikoze ki agisazizzaamu mu mbeera efaanana bwetyo wallahu ta'ala alam
omubuuzo owokusatu seeka abuuza
enam
agamba nti ku maviivi wano nga avunnami
enam
bigambo ki byasomerawo
ng'ava ku maviivi
asaba kumubuulirako
dhikiri gye tusoma ng'atuva ku maviivi
ng'atudde ali awo ku maviivi
ategeezaamu ku maviivi oba nga tuva ku maviivi oba ava ku maviivi abategeezaamu kukutama ku maviivi bw'avaawo ayimuke dhikiri gy'asomerawo asobola okugamba nti samia llahu liman hamida bw'omala okukyogera imaamu bw'abanga akyogedde bw'oba oli maamuumu oyogera ekyo n'oyongerako ne dhikiri bwabeera imaamu era akyogera n'ayongerako ne dhikiri abamu bagamba nti bwabeera maamuumu olwa hadisi eri yajja omubaka muhammad sallallahu alaihi wasallam innama juila limaamu liutamma bihi faidha kabbara fakabbiru wala tukabbiru hatta yukabbira waidha qara'a fansitu waidha raka'a farukau wala tarukau hatta yarukaa waidha qala samia llahu liman hamida faqulu allahumma rabbana laka alhamdu imaamu bwagamba nti samia llahu liman hamida mwabali emabega mugambe nti rabbana walaka alhamdu abamu kuba walimu ne bakikuba ne bagamba nti atumala kugamba nti samia llahu liman hamida ne tulyoka twogera rabbana laka alhamdu innama juila limaamu liyutamma bihi imaamu yateekebwawo ng'alina okugobererwa mu steps ezo zabagendamu wallahu ta'ala alam so ezo zezimu kwazikaari zetusomerawo osobola okugamba ti rabbana walaka alhamdu hamdan kathira tayiban mubaraka fiihi oba okugamba nti rabbana walaka alhamdu rabbana walaka alhamdu oba okugamba nti rabbana walaka alhamdu hamdan kathira tayiban mubaraka fiihi mila assamawati wa mila alardi wa mila mashiita wa mila ma bainahuma wa mila mashiita min shay'in ba'dahu oba okugamba nti ala thana walmajidi ahaqa ma qala alabdu wa kulluna lillahi abd la mania lima ataita wala mutiya lima manata wala yanfau za aljaddi minka aljaddu azikaari weziri ezajja kama qala alaihi salatu wassalam olwo ebigambo ebyajja nga biva ku nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam kitabo bakiyita husunu lmuslim genda obyekwateko kyagenda kisengeka azikaari zonna ez'ebiyungo n'ez'okutuula mu sola okuviira ddala ku ntandikwa paka esola weekola ki weggwa wallahu ta'ala alam
tukyagenda mu maaso ne pulogulaamu yaffe korawla islam media omubuuza owokuna agamba nti seeka njagala kuwasa naye abuuza nti gwenaawasa alina kufaanana atya
owekitiibwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatulaga nti omuntu awasibwa omukyala tumwegombako ebintu bimeka bina. Yaga nti tunkahu lmarua li arubai, omukyala tumuwasa lwa nsonga mmeka? N'agamba alaihi salatu wassalam nti tumuwasa ali nasabiha, olwoluyolwe. Era ntumuwasa nga tumuwasa li jamaliha, olw'obulungi bwe. Era ntumuwasa nga tumuwasa li diiniha, tusobola okumuwasa olwaki? Olw'eddiini. Kati omukyala awasibwa olw'ebintu nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam bye yayogera ebyo ebina, ekisookera ddala yatugamba tumuwasa ku lwa obulungi bwe. Waliwo abawasa nga bawasa beauty, newabeerawo abawasa nga bawasa omukyala limaaliha, olw'obugagga bwe. Newabeerawo abamuwasa linasabiha, nga bamuwasa lwaki? Lwa kika kyava mu famiry. N'agamba ekisembayo lidiiniha, era tusobola okumuwasa olwaki? Olw'eddiini. Kyavaga nti lidhaati ddiini taribat yadaaka, aga nti naye musukkulumye, mujanjawaze mu abasiraamu, omukyala ayina eddiini, emikono gyammwe mugiwonye okuva muki? Mukuzikirira. Kati ekigambo nabbi Muhammad kyeyagamba nti muwasa ab'eddiini, abamu ku bawali mbakitafuta nga bagamba nti hasbal adyani al arba'i, okusinziira ku nkola y'abantu abayina enkola zino ennya, buli omu awasa kyalabye. N'agamba abamu ku bawalimu nti al yahudu abayudaaya bawasa abakyala limaaliha, bo baagala nnyo ebyenfuna. Yudaaya ayagala nnyo ebintu ebyenfuna, sente. Ama nasara lijamaaliha, bo batunuulira byuta abakatuliki, era bawulira nti yawasizza omukyala yankubye. Kyala mulungi nnyo. Ate abana abamajuusi bamusinza muliro, bo bawasa omukyala lihasabiha, batunuulira bika, era ewaabo basanga nga beepanga bayinamu bapizanti be basembayo abawansi, bayinamu middle class abo bawakati, ne babeeramu ne bayita banobilities abalangira. Kaakati enkola yaabwe nga bo baagala nnyo omukyala okubeera nga bamuwasiriza okusinziira ku leve ezo, owa wansi awasa wa wansi, owa waggulu. Amafe abasiraamu nabbi n'atukubiriza nti tusukkulumye nnyo ow'eddiini taribat yadaaka. Naye ala kulli haali, singa omukyala abeera n'ebibiri ng'ayina eddiini n'obulungi, ate tusukkulumya waaki? Lwaki? Nti yajja tebenkeza nnyo omuntu okusinga ate oli atalina buki bulungi. Naye ate singa tuzuula mukyala si ye mulungi ennyo, waliwo n'omulala omulungi. Omulungi eddiini nfu. Ate ono atali mulungi nnyo eddiini, masha Allah, ki
eddiini weri.
Abawali maga nti kusukkulumya ono muki? Ow'eddiini. Lwaki? Nti nabbi yagamba nti musukkulumye ow'eddiini, muwonye emikono gyammwe okuva mu kuzikirira. Kati Allah asobola okuleetayo n'ekirala, ng'ono mulungi ayinamu n'eddiini ensaamusaamu, ono mubi nnyo
ayina eddiini
eddiini alhamdulillah. Okitegedde? Ekyo Allah asobola okukireeta. Abawali batuga tutwale ono omulungi ayina eddiini, kuba ajja mutebenkeza muganda waffe, ajja mutebenkeza. Okitegedde? Kakati baga tutwale ono ayinamu eddiini ensaamusaamu naye nga muki? Nga mulungi, onaakolera eyo eddaawa insha allahu taala. Naye waliwo omukyala ng'omutunulako ewaka, wallahi n'ogamba sikaddiini. Kati embeera efaanana bw'etyo, wallahi ye afuuka ekizibu nga olinawo omusanze. Kati ate Allah amugere nga mubi, ate agasseeko n'obukyafu. La ilaha illallah,
bubula asala
yenna ewaka afuuka ekizibu. Kati tugambe tutya? Tugamba nti nabbi yatugamba tusukkulumye eddiini, wabula oli waabeerawo ng'ayina bibiri obulungi n'eddiini, ne bwebeera nsaamusaamu tumutwala okusinga omuki? Ate ffe ku basajja nabbi yayogera bisatu, kuba muntu ayinza olowooza okubyeko sayidi emu. Yagamba yayogera bibiri ebikulu ennyo. Yagamba nti iza jaakum man tardawna anhu diinahu wa khulqahu fazawijuhu, oli bwabajjira ne musiima eddiini ye n'empisa ze. Musajja mpisa naki? Sajja tayina mpisa,
mpisa n'eddiini.
Allahu akbar. Abasajja tetufaayo ku bulungi, ekyo kyo kimanyikiddwa okuva kati olaba sebabi waffe wano. Ayo mchalo mchi. Hey, eba msa chala sala chala basingo bunji tawifako obo muto gufana na nga senene. Taina buchi.
Taina buzibu.
Taina buzibu.
Eh.
Ochidaba. No. Akati bute bafayo. Kati tutunulira nnyo ku musajja ekisookera ddala
eddiini.
Nabirwati yabyawula n'agamba nti n'empisa nazo ekyokubiri. Olw'ensonga nti omusajja asobola okubeerawo n'eddiini naye nga wallahi tayina mpisa. Naye atolibwa agatta ebibiri fa khair. Singa omusajja abeerawo ng'ayina eddiini nga nnyingi nnyo nga tayina mpisa. Nawano katukitunuulire. Ayina eddiini tayina mpisa. Waliwo omulala ayina empisa ayina eddiini ensaamusaamu. Tutwalamu wa ddiini ensaamusaamu ayina empisa.
Hey.
Kasabira nga musiraamu nenge dini ye nsaamusaamu seeko omusajja atayina mpisa tawangaalikika naye ayinza okubanga empisa zaayina zino empisa z'enkyafu ensiwuufu ziri mu kwenojjola buli kamu kaabasanze nga buli kaasanga akuwugirira ayomba ewaka tosobola kuwangalala musajja olwaki ati munnange tosobola kufuna mirembe gw'omukyala ewaka ayinza okubanga empisa zaayina tagaba empisa embi tagaba nabyo yawana basahaba advise obutamufumbi ayinza okubanga empisa embi zaayina kukuba bakyala nga buli wadda omukyala yamufuula ngoma akuba kyovola banabbi sahabiyi oliwe yajja n'amwebuuzaako ku basahaba ababiri ombaali bamuyita Abu Jahl baseera bidde omulala Muawiya egati fa amma Muawiya fasaluku Muawiya tavaako kantu mukoddo tagaba mkono gamu saluku ababaga saluku tayina sente mwavu muzivu n'agamba nti wa amma Abu Jahl fala yadau yadahu an atiqihi ate iyo mukono takujja kuki kukibegabega kuba abakazi okufa obufi kati oyo tetumuwa mukyalize mpisa nkyafu siramu bwagenda bubitunuulira ng'omuntu ayina okubeera ng'ayina empisa ennungi ekyokubiri ayina okubeera ng'ayina eddiini tubikuliriza nnyo wabula ebigaana byonna tutunoonya waki tetugabira mukaafu tugabira waki wa ddiini era abantu banoonyako busiraamu wallahu ta'ala alam
barakallahu fiku sheikh tugenda maaso n'ebibuuzo byaffe ku Rawdha Islam Media era nga twebaza baganda baffe abafollowinga omukutu gwaffe guno insha allah muganda waffe ono avudde Dubai ayitibwa mukyala ayitibwa Rashida Wahabu Dubai abuuza nti omusiraamu akkirizibwa okulambula kabbuli ya muzadde we nga yafa nga si musiraamu era bw'abanga atuuseewo nsonga ki zaayina okukolerawo obusiraamu bwe zikkiriza
omusiraamu akkirizibwa okulambula kabbuli yonna ebeere ya musiraamu oba si ya muki oba si ya musiraamu nkiddamu musiraamu akkirizibwa okulambula kabbuli yonna ebeere ya musiraamu oba si ya muki oba si ya musiraamu nga bwe kyajja mu hadithi tugenda giraba wabula bwe tulambula ekabbuli ey'omusiraamu ebyogerebwayo byanjawulo ku ebyo bye twogerera ku kabbuli z'abaki z'abatali basiraamu hadithi yajja nga nabbi wafa alaihi salatu wassalaamu aga nti istazantu rabbi au kama qala alaihi salatu wassalaam istazantu rabbi nasaba allah olukusa an ad'uwa an astaghfira li ummi sabireku maama wange maama wange musabireko allah w'ekitiibwa akole ki amusonyiwe byamuyitako falam yaazanli ow'ekitiibwa allah n'agaana thumma staazantuhu oluvannyuma ne mmusaba allah an azuura kaburaha kale nambuule ki kabbuliye fa azina li allah n'ampa olukusa olulambuula ki lwaki nti maama wa nabbi yali musikyala mukaafu era yafiira ku bukaafu kisiraamu bwati tebunnajja naye nga waliwo enzikiriza entuufu omuntu gye yali badde yeekwatako at least n'abeera ku milla entuufu era abamu abaagiriko baali bamanyikiddwa mu biseera ebyo byaki ebya jahiriya katutegeezaamu ki nti tukkirizibwa okulambula kabbuli z'abakaafu abeere wa luganda lwo oba si waki lwaki tuzakirukum lmaut zitujjukiza okufa ne bw'olaba omukaafu ng'ali mu kabbuli bingi by'ojjukira nti jjooni oyo ntuufu namulabanga omusajja oyo pawulo ng'atambula era yalinga muntu nga nze nange ngenda kukeera ku makya nga nninga pawulo oyo nga nange bantadde mu kabbuli oba okiraba kati kabbuli buli weeri eri omuntu omukkiriza emujjukiza ki emujjukiza okufa tibugenda kera kumakya naye nga nfaanana bwetyo ate omuntu buli wajjukira okufa obukkiriza bukola ki
bweyongera
wallahu taala alam tusomerawo ki bwe tuba nga tugenze ku kabbuli y'omukkiriza ekisookera ddala tuba toolera salaamu salaamu alaikum daara qawmin mu'miniin oba salaamu alaikum ahla diyaari min almu'miniina waalmu'minaati tuba sabira ku dduwa wa inna inshaa allahu bikum laahiquun asalu llaha lana walakum alaafiya tusaba allah fenammwe abeere nga bakola ki atuwa obulamu obulungi buli omu gyali fabali ku dduniya allah atuwa obulamu obulungi nammwe obulamu bwammwe bwe mwatandika allah abeere nga abakwata bulungi mu mbeera efaanana bwetyo ze zimu ku dduwa ze tusabirayo ama omukaafu tetulinawo dduwa gye tumusabira tewaliwo dduwa nabbi gyayigiriza nti bwe tugenda ku kabbuli y'omukaafu tubeerawo netukola ki netusaba naye amateeka gatukkiriza okukola ki okulambula wallahu taala alam
ono abdusamadu
enam
abuuza nti akkirizibwa okugatta enniya bbiri ey'okusiiba olw'emmande n'olwokuna n'agattirako n'ennaku zino omukaaga eza sitati
ziba nniya ssatu olwo
zenniya ssatu akkirizibwa ozigatta
abamu ku bawali mbalaba nti jaiz ebbanga lyamala ng'avudde emabega ng'akikola avudde emabega asiiba ennaku zemmande n'olwokumeka avudde emabega asiiba ayama lbid kati bisinkanye leeta enniya ne sitati ekyokke musanzaawo leeta enniya biiznillah owekitiibwa allah jakuwa empeerayo ng'ejjudde kubanga omuntu yenna abadde ayina omulimu gwakola bwabanga abadde agukola okuva emabega ne wabeerawo embeera ereesereenya okubeera nti ekyo takikola ki takituukiriza allah agamba nti muwandiike ku muddu wange makaana yamalu sahihan muqiima byabadde akola nga mulamu era nga mutuuze amakulu embeera yonna ejja toyina kyofiirwa owekitiibwa allah akuwaki akuwa empeerayo wallahu taala alam
onagamba nti agamba sulaimaani sulaimaani bukwago avudde cape town south africa agamba nti seeka nsaba kunsomesaako ku kigambo ekigamba nti allah ne bamalayika be basaalira nabbi ati abuuza nti allah asaalira atya ekitonde kiyeetondera
wekitiibwa allah assa kusaasira kwera batuwulira nnyo nga tugaa nti tusaba wekitiibwa allah so okusaasira kwe ku nabbi muhammad
salllaaw
tetugaa nti asaalire wabula tuga nti assa okusaasira kwe kwani ku nabbi muhammad salllaw salam kati okusaala kwa allah kussa kusaasira kwe eri ebitonde
kitegeeza seeka aya eno nga bwe tugisoma inna allaha malaikati yusalluna ala nabi
yusalluna ala nabiy ya ayuha allazina amanu
okuvuna olw'okwokungulu
aba ayinza okulowooza nti kusaalira kuno allah ssa kusaasira kwe kwani ku nabbi waffe muhammad salllaw salam ate waliwo n'ensaala y'abamalayika yastagfiruna linabiyi salllaw salam oba lilmuminin allah asobola okubeera nga bamalayika babatusaalira ffe basaba allah atukole ki atusaasire allah atusonyiwe
seeko n'omukyala abuuza agamba nti omutambuzi amala bbanga ki eryokusala ku swala
ebigambo byabawali mubingi kwekyo
muganda we ali mumawanga ageebweru eyo naye ye buwangazi bwonna ebbanga lyamala nga ali bulaaya eswala agisalako bwakomawo e uganda olwo n'alyoka agijjuza
ekituufu kiri nti ebigambo byabawali mubingi ku nsonga eyo naye kawulu ljumuhuuru gye ŋŋenda okugjamu kuba yensenga ejje era kyekyo ne sheikhe ibunu baazi alaihi rahmatullah kyalaba omuntu yenna atambula kasitaawe zennaku nnya tasussaawo ambaala basatu naye kasitaawe zennaku mmeka nnya tasussaawo kuba nabbi muhammad salllaw salam zeyamala ng'agenze muhajjatul wada paka bwe yafaawo n'agenda mu bifo ebirala nga muna oba emina nga bwe yagenda mu bifeera ebirala nga arafa n'ebirala naye ebbanga lyamala emakka yayimirirawo ennaku nnya ng'akola ki ng'asalako wallahu taala alam
seeko n'omukyala abuuza
enam
agamba nti yawulirako nti eswala za sunna tetuzisomerako azikaari songa eyo ntuufu
eswala ya sunna teziriiko azikaari eziriwaarira okujjako ekyajja mu hadiisi nga sahaba agamba nti nabbi waffe salaw salama kaana iza nsarafa min salaatihi bwe yamalirizanga okusaala kwe istagfara thalaatha yagambanga nti astagfirullah 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 emirundi emeka esatu Naata ya ulamu nabiye za sunna nezi tali zaachi. Katiche chigambo tuchogira ne chigambe chiganti Allahumma anta salam. Wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikrami. Echo chimanyi kidwa na nabiye chogira. Naata ya ulamu tisola za sunna uwezi tali zaachi za sunna. Ama zikali endala abawali mbalaba. Di tezajako mubigambo bya nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nadala kusonge kuatagana nachi. Kuatagana ni swaliza na wafiru swaliza za sunna wallahu ta'ala ala
sekono mchala abuza ganti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu
seka ansaba kunta angazamu mwana wasenga wange yazala musajja na ye nga siba wowe na amulikao kakati omusajja yomu akomyewu ayagala kuwasa muganda we
sister wono
agamba songo uligwe balekawo tuba tumuyita
abaita mama amakulu abera muwala wabo sinzira ku statement akati
songo yeletya
bwabanga yamwagala mateka agali haramu nga yamwagala mateka agachi aga haramu nibo aba yamwagala mateka aga halali amateka tegamugani banga yamala nga baya ukana tewali woteka limukugira kuba kola ki kuba wasa nabbi yagana kugatta mwana na mama wo muto yagana kyechajja musunna obo mwana ne singa yagana nenga bali mufumbo butya amakulu senga bwavayo mwana asobola kujja nakola ki na afumba oba mama muto bwavayo mwana asobola kujja nakola ki na afumba ekyo kimanyikidwa mbigambo bya nabbi wa fe Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tewali nsonga ibagana mugana kutwala maso songa za bufumbo wabula bomukiraba nga kinzo okuleta wembira gye nebifanana ki tarukuhu awula akirese yakola ki yasinga wabula obuta kifuula haramu tichi tichikirizwa kubanga sharia akikola ki sharia akitekamu wallahu ta'ala aalam
onagama ntisinga musajja ayogereza oba yagala omuwala
naam
namuta nalaba omulala bwatu kene womulala nebirema alina dirono buyakola ki buyataka kati agamba nti ensonga eyo wamagezi ki
wabanga asuubira okulongoosa ne mbituulamu kome olaba Allah tabaraka wa taala omukyala gwotadde n'agenda eyo n'amalufumbiro n'akomawo akuwa olukusa ndimukkirizibwa okuddyawo kasita mukkiriza nti munaasobola okukuuma amateeka g'eddiini obuki obulungi yagamba Allah tabarak wa ta'ala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra singo omuta abata chakirizibwa kubera mukyalawo okutuusa nga agezeyo nakola ki nafumbirwayo musajja omulala fa in talaqaha bwakola ki bwafumbirwa bwaimini bwomuta oli omusajja yamuwasiza omulala bwamuta fala junaha alayhima wali buzibu okasita obufumbo obubeera nga buyise makubo matuufu fala junaha alayhima tewali buzibu wakati wammwe ayatarajau kuddingana inzanna ayuqima hudud Allah bwe babanga basuubira nti amateeka g'eddiini banaagakwasaganya buki bulungi tebatambulire wabweru waki nakwejjukiza byemabega ate wano nali nkutalasi nali nkutalase wano era nakutalaka njinyiza nja nakuddamu n'ebifaanana bwe bityo kutiisatiisa omukyala kasitamu tegera nti muna akuma amateeka g'eddiini amateeka g'eddiini gabakola ki gabata okuddingana wallahu ta'ala a'lamu la mani tewali buzibu
abaganda bange ab'ebitiibwa tukyaliko Rawdha Islam Media naye olw'embeera y'obudde inshallah katusomeyo ebibuuzo bitonotono ky'obudde buzibye asekono abuuza nti waliwo sunna nga tumaze okukima eswala
nabi yagamba sallallahu alaihi wasallam idha uqimati ssalatu fala salata illa almaktuba singe swala ekimibwa teriyo sala Allah jakiriza wawo okujjake eriwe yetteeka maktuba ategeezaamu alfaraid min assalawati essala ezitteeka katuluyibe eteekeddwa okubaawo asaalirawo endala oba okoze ezzambi kubanga kuziyiza kwa nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ekyokubiri abawali mbakitunuulira nti waliwo omuntu okujjanga sunna yakatandika ntandike oyo agisazaamu waliwo omuntu okujjanga sunna yali wakati oyo naye asazaamu waliwo abaabulayo kutoola salaamu ali ku tahiyatu oyo nno mwana wattu abamu kuba wali mbalaba nti asobola okukozesa furusa eyo nasoma tahiyatu najimalayo natola salamu bwangu nagenda maaso nesala ebizibu wallahu ta'ala ala.
Obo musilamu ono yabadde abuuza ku sunna zino zitulaba baganda baffe we bamalukime swala najjayo muswaki
aswala abuuziza swala swala ya sunna teriyo swala ndala ya sunna.
Ono mukyala abuuza nti singa wabaddewo omubazi naye nga bamuleetedde omulimu gwakubajja ntebe za kyaki nga naye akitegedde abafakkirizibwa omubazi oyo okuzibajja
entebe za kyaki la tazibajja kuba kyaki basabirayo bitali Allah bava ku ddiini entuufu oba obayambyeko ate nga tulina tteekawo makubo gabakugira kati bakoledde we bagenda tula oli bwabuuza ate kakati nze nina musango nze omulimu gwange gwantebe otegedde kati oba ogenda kubanguyiriza naye singa tokitegeera gwolina jjani aga njagala ntebe ezituulwako nga tamenshoni nze kyaki bajja entebe ezo n'abaasabi oba tokimanyi omusajja ne bwoba omumanyi nga wa mukyaki wali esaaba dinkuni ayinza okuba faaza agenda kubajjazewuwaka oba ayina enteekateeka ye ey'enjawulo oba yakola essomero kati kigaana gwe kubajja ki ntebezo naye singa akimenshoni nga ndi zigenda kukola mu
kiramuzibajje
muli neya woltaali nene giteekewo n'akigeza namu woltaali ekyo kyokka kiraga nti nokola ki komaawo toddamu okubajja wallahu ta'ala
era yomu yabuuziza n'agamba nti singa omubuulizi yamuyise mubuulizi ndowooza ow'enjeri antuukirira anga nti baka ettoffaali lyowaayo
kuzimba chaachi amateeka agafuga chaachi chaachi ze tusanze baazimba ezo tetuzimenya tuzikola ki
tuzirekawo
naye gye batannazimba tetukkirizibwa kuzimba ebbanga limala ng'ensi yaffe ya busiraamu tetugikkiriza kukola ki kuzimbibwa ega amateeka ge baateekawo ekyokubiri anti wano wetuli sibeewo ebakuba nsinga ya busiraamu chaachi ze tusanzeewo tuzireka ne zigenda mu maaso ama ze batannaba kuzimba tetuziwa lukusa kukola ki
kuzimbibwa
genda mu maaso kati baba nga tebakukkiriza kuteekawo ndala kati ate ono agenda okuteeka mu sente azimbe kiba kitegeeza minbaabu aula okubeera nga baziyizibwa ddala okubeera nga bakola ki nga bazimba oba otteeka yadde buliti etakkirizibwa giteeka ku kyaki mbwazimba wallahu ta'ala alam.
Omubuuzi ono abuuza nti kigendererwa ki ekiri mu kusala ekisolo kya Idi al-Adha?
Okusala ekisolo ebigendererwa bingi kisookera ddala okubeera nga tuzuukusa sunnatu ibrahimiya sunna ya nabbi ani ibrahimu kuba yatandikira ku ibrahimu alaihi salatu wassalaamu yatandikira ku nabbi ibrahimu alaihi salatu wassalaamu nga waaliwo omwana gwe yali agenda okusala ye amanyikiddwa mu qur'ani baali bamuyitaani isimaila alaihi salatu wassalaamu omwana we gwe yali agenda okusala allah okumununula era yagamba nti fafadainahu bidhibhin azim twamununula n'ekyokusala ekinene okuva olwo nefuuka sunna nga bwe tuba twagala okusaddaaka ewa allah tetusaddaaka baana tusaddaaka biki bisolo kati okusala oba ozeemu sunna yaani ya ibrahimu alaihi salatu wassalaamu oluvanyuma sunna ya nabbi muhammad
sallam
kirimu n'empeera nyingi ekisookera ddala kiraga nti oli mugonvu eri allah era kuliko ejjana kiraga nti oli mugonvu eri allah era osuubira okufuna ki ejjana insha allahu ta'ala. Obudde butambulatambula naye twalifunyeeyo ebibuuzo nga bibiri netumaliriza
kale inshaallah. Ono omubuuza mukyala agamba nti abuuza ebika bya janaba ebika bya janaba byebiri waseeka
ayinza okuba ategeezaamu nti janaba omuntu aginaaba ddi janaba omuntu asobola okuginaaba singa avuddemu amazzi agazaala bwovaamu amazzi agazaala khuruju lmaniyi omuntu wanaaba janaba era olunaaba lwanaaba lubeera lwaki lwa janaba. Saniyan mubireetera okunaaba janaba ye muntu okubeera nga ihtalama wa kharaja minhu lmaniyi ayerooteredde n'avaamu amaki amazzi bw'abanga yerooteredde ne gatavaamu tanaaba janaba. Ekyokubiri ekyokusatu mubinaabisa omuntu janaba singa iza jamaa bwe yeegatta n'omukyala omukyala neyeegatta nebbaawe sawau anzala au lam yunzir abeere nga gavuddemu oba tegavuddeemu mujarradu ljimaa kwegatta khalaasi ayina okunaaba janaba eyo nomwana wattubya ebitunaabisa janaba ama waliwo enaba endalera efaananyisiza eyo naddala ku mukyala ayina haidhi ne nifaasi bw'aba aguvuddemu n'atukula era naye anaaba enaaba eyagala okufaanana bwetyo newankubadde nga waliwo ebyongeramu ebirala ku saidi y'omukyala nabwe kityo omukyala avuddemu omusaayi gwaki gw'ekizadde kasita atukula naye era byebimu byakola kibyakola wallahu ta'ala alam.
Katusembyeyo n'ekibuuzo kino
enaamu
era kibadde kyekuusa ku nsonga eyo y'okunaaba janaba gamba nti enjawulo ya janaba nebusulo nakyo kibadde kibuuzo era n'abuuza nti olunaaba lwa janaba lwawukana lutya n'olunaaba lw'omuntu agenze mu nsonga periods.
Onaaba lwa janaba lwawukana lutya n'olunaaba lw'omuntu agenze mu nsonga omusiti zaagala okufaanana wabula nabbi sallallahu alayhi wasallam yali agamba omukyalo oli bwe mbaseera bidde baali bamwita Asma binti Abi Bakari oba yali Salma yamugamba nti funa al khilqa ekiwero okiteeke mu kye bayita sidir amakulu kiteeke mu akawuuba ka sabbuuni summa tatatabba addima omukyala akifuna ekyo ekiwero n'atandika okugenda ng'agobereza omusaayi we gubadde nga guyita gubadde guyita bwe guba nga weeguli naye abakyala oluusi aba yeerongoseza dda ne gusiba lumu kati okwata ekiwero n'ogenda ng'okola ki weeyisaako omusaayi bw'oba nga tekisobola omusaayi gwakazedde osobola okufuna amazzi ag'okyayokyamu n'obeera ng'omukyala yeeyonja ebifo ebyo ebya private parts ze n'ekiwero ekyo ne nga akitaddemu kukawoowo wamaliriza okutegeera nti bitukuze bitukudde n'abeera ng'asitanja mu nsitanja eyabuki eya bulijjo ng'agenda yeerongoosa abakyala babisomesa nnyo babimanyi bw'amala okwerongoosa obulungi omukyala oyo amateeka gamugamba afune ewuzu ng'eyeswala anaaba olunaaba luli otugize naye ayongerako kino kyakwata ekyangwe ne yeekuuta enviiri zino obulungi okusobola okubeera ng'amazzi ago gakoze eki gayingira oba gatuuka ku olwa janaba olwali badde ng'olwa janaba kati waba atandise okunaaba ng'atuuse ku mutwe guli agukuutira ddala naki agukuuta nakyangwe ne kasabbuuni amazzi gasobole okuyingira ku usulu shaari ku mirandira gyaki
gy'enviiri
enviiri tezimusumulukuka lwa kunaaba janaba tekiriyo kasita tutegeera nti amazzi gasobole okutuukayo mu ngeri yonna tetuzisumulula wabula ayagadde okusimulula asimulula naye waliwo abalowooza nti kakwakkulizo mukyala alina okusimulula enviiri haatha laisa bisahihi ekyo si kiki si kituufu wallahu ta'ala alam.
Inshallah baganda bange ab'ebitiibwa tetujja kubeera nga tusukkakaawo amanya mbadde Abdul Fattah Matovu
ali
ku kamera ye Shafiq Maiga
yatubadde
wano ku mukono Islamic Institute mu Kigombya
Sheikh
Wafe Abbas Zubairi Senkuba inshallah seeka fundikira
barakallahu fikum tubebaza baganda baffe abadde batuuliza abaweza ba Rawda Islam Media naddala abali ebweru South Africa wali muganda waffe Cape Town wali waali e Dubai n'abali wano bangi tusaba Allah batukumire tusaba Allah abagulirewo bye tusomye tusaba Allah tubeere nga tubifuna mu ffe ffennyini ababeeramu n'abo ababeera babiwuliriza tusaba Allah tabaraka wataala abeere nga atugasa nabyo tuli mu mukono Islamic Institute enamba yaffe eri 0706 81597 oba 0786 58597 barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira abaana bagenda kuddamu okusoma olusoma olulala aba senior 3 ne senior 5 senior 2 bawummula wiiki ejja insha allah ngeweddeko assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikum assalam warahmatullahi.